Polisi ya Mubende ekutte abantu babiri ku byekuusa okufa kw'omwana Ndyanabo Iyani omyaka 8 mutabani wa Ndyanabo Pauline ne Natwijuka Mary Eranga bano batuuze be Katabalanga mu Southern Division mu Municipality ye Mubende. Lameka Kigozi agira polisi mbendo bino lya wamala agamba nti omwana ono yagira ne mukulu we ow'emyaka 10 okusima amazzi wabula mukulu we n'amuleka ku luzzi. Kitaye w'omwana bwe yagenze okulondoola yasanze budomola ng'omwana yatiddwira poliisi abatuuze poliisi abatuuze ne balumiriza mukulu w'abaana bano Ndyanabo Derrick emyaka 18 n'akwatibwa wamu ne mukwano gwe ow'emyaka 25.